Public Sound, Sound.
Inakuwaga noma iyo.
Leo kwangu, kesho kwako, nikipata shida mwenzangu sinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, na usiombe mwanangu ya kufike. Kazi kubwa maripo kidogo, mafanikio yamenipa kisogo. Kila nikitafuta siri hiyo ni topo. Mama watoto kachoka miago, wanasema riziki mafungu saba. Sasa mbona mimi langu sirioni? Sometimes na vile hata kukaba, ila naona kifo kipo usoni. Naamua ni bora tumi kukaza, nipige kazi niache kuregeza. Wananikatisha tamaa kunipoteza, nazi wanavunja wengine mayai visa. Yatapita, 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 ni mapito ya maisha. Yatapita, 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 ipo siku yatakwisha.
Maisha silele mama, oh mama mama, oh mama mama, oh mama mama, yabidi tukupambana.
Na ulivyo ulimwengu, kupambana ni wajibu, hata nibariki Mungu, kila jambo lina sababu.
Sina mapepe, yange yange yange, nipe kucha nyeupe, roho yangu nyeupe, wala sina mapepe.
Rusha 1-2, Jeb Light 1-2, Kish Bobby 1-2, come on Apiga 1-2, Jeb 1-2, Jeb Light 1-2, come on Kish 1-2.
Yange yange yange, nipe kucha nyeupe, roho yangu nyeupe, wala